Abu Sa'id moy dakantul wi Hamr ibn Khurais moy turwi moone yonent bi de gison nako mu kalawo kalugo ñuul fi mu nek ma ngi melni ma ngi jakarlo mom dama wari won ñaari ciati kalago mu wacc ci digeenti yari mbagam lol da melni ma ngi koy gis netli bo muslim la am len netli mu ne yonent bi gison nañ ko moy khutba te bobu ngi kalawo kalugo ñuul